ubugizi rero twakoze hafero ngo kotamo yuko twasabye ko polisi yabagabanyiriza amande kuri ibyo bihano barimo bahabwa ikindi noneho tugahabwa nibuza n'igihe cy'umweru cyo kuba turi kunoza ibyo ngibyo abatazifite bari kuzifata abatari bamenya kuzikoresha bari kuziga kumenya kuzikoresha uburyo noneho muri icyo cy'umweru abamotari tuzatangira gutwara buri wese abyumva yabisobanuriwe rero nibyo turimo tunoza kampeni tugiye kuzitangira kuri tere tubasanga aho bari yaba ariye bwo muto yaba ari inzego za leta zifite inshingano nk'uyu murimo w'abamotari kugira ngo muri serivisi y'abamotari kugira ngo itungane ibyo twaganiriyeho mu nama nibyo ariko reka nk'ubuvugizi wa Ferwako Tamu bisaba ko baba baretse kongera kwandikirwa kugira ngo mu by'ukuri umumotari nawe bya bitekerezo bye yavugaga ejo bihuguwe hamwe n'ibyacu natwe turi gutekereza ubundi twinjire mu kazi twese tumva yuko mu by'ukuri buri wese ari kwiyumvamo agiye gukoresha amabazi cyangwa agiye gukoresha ikoranabuhanga.
Mwarimu ukomoje ku kuvuga ngo polisi igabanya amande udafite mubazi yamucaga ibihumbi mirongo itatu, mwasabye ko yava ku bihumbi mirongo itatu akajya kurangahe?
Twasabye ko zafunzwe ziri muri ibi bibazo bazi baha nta mande akibatiwe. Uwafungiwe moto kubera ko atari yambaye mubazi kubera ko itakoraga ibyo nk'ubuyobozi bwa Ferwako Tamu twasabye ko umumotari yasubizwa moto noneho bakabanza bakigishwa bakabanza bakabisobanukirwa ku buryo busobanura twese tuzajya tuburira nk'abamotari. Icyo natangariza abamotari bafatiwe ziriya moto twasabye polisi turafite ko yabafasha moto ikazibasubiza noneho abagira ibihano bacibwa n'abashyiriweho amande bakayakurirwaho kandi babyemeye.
Ejo niba mwageze aho babaga bari basakuza bavugiriza amahoni icyarimwe na polisi yari ihari, harimo abatsimbaraye kuvuga ngo ntabwo bashaka ziriya mubazi, umushoramari araza kubakoreraho business, icyo mwakivuze iki?
Ndagira ngo wende ni imyumvire twasobanura. Umushoramari ntabwo ari we wibwirije ngo azane mubazi. Natwe ubwacu ubuyobozi bw'abamotari twari dukeneye ko mubazi igomba kujyaho kubera ibibazo by'ingutu byahoraga bigarukirana mu bamotari. Twari dukeneye ko mu by'ukuri mubazi izaho kuko harimo za gisida nyinshi, harimo impanuka, harimo ubujura, harimo kutanoza umurimo, usanga batanze serivisi nziza ariko mubazi ikiri kudufasha ba bantu babitwa abatagira ibyangombwa bakora amakosa akitirirwa abamotari, ndagira ngo abo ngabo bose irabafatira bashyire ku ruhande, ngira ngo ni nabo bari no gusakuza kuko bari kubona yuko uburyo bihishaga mu murimo bakawangiza bakawusiga isura mbi bagamije kugira ngo nabo babone uburyo barya cyangwa se babaho. Mu byo twaganiriyeho twasanze abadafite perimetuzo kubashyiriraho uburyo biga twabisabye, abadafite amatirasi nabo birumvikana bashaka uburyo bayabona koperative wenda zabo zibafashe bagire za atirasi, abadafite motorizasiyo bagane RURA ibafashe babone ibyangombwa. Urumva ko harimo ibintu byinshi byo gushaka guporosita kugumya gukorera mu kajagari abantu bihishamo, abo bose rero nibo bagenda bagaporofitiramo bakavuga ati iki gikorwa kigiye kuza ubwo mubazi igiye kujyaho bagiye kujyaho babona aho mpagaze, ubwo mubazi igiye kujyaho sinzongera kujya nkora ngenda nihisha, bigatuma ari abakirwanya bashingiye kuri ibyo. Ariko mu byo twagaragaje nuko tugiye kugaragaza ko abadafite ibyangombwa bagiye gufashwa bakabibona, ariko nabwo ufite ubushake bw'uko afashwa, udafite ubushake bw'uko afashwa ubwo birumvikana yuko arashaka indi mirimo ijyanye n'ibyo wenda yigiye cyangwa afite ubushobozi, ariko atari imirimo agiye gutwara atwara ubuzima bw'abantu, abantu bacika amaguru uha umwana wamutegera moto ugasiga rutembo ugatete yagezeyo. Urumva iyo ngiyo ntabwo yaba ari imikorere twakemera ko igumye gukorerwa muri taransiporo ya moto, abo twabasaba ko rwose baba bagiye ku ruhande. Ibi bijyanye n'ikoranabuhanga niko bimera kuko ni ibintu bikorwa n'abantu, ni ibintu bigera igihe bikanga ariko bikagira igihe bikemera. Ntabwo rero ducika intege ngo tuvuge ngo byadusize isura mbi, ahubwo byaduhaye imbaraga zo kureba ibyo dukosora bitari bikosoyemo. Muri iki cyumweru twihaye cyo gukora kampeni no kuganira n'abamotari kugira ngo bagaragaze ibibazo bafite noneho dutangire, ariko dusaba abazifite ko bagumye kuzikoresha, abatazifite ko bagumye kujya kuzifata. Ikiri mvuze kuba cyabaye gihagaritswe n'uko tutabahana, turagumye tubasobanurire batanga umwanya w'ibitekerezo byabo, ariko ntabwo mubazi yahagaze. Turasaba abantu kuyikoresha, turasaba abagenzi, gusaba abamotari bakayikoresha kuba batwaye n'abamotari nabo ubwabo kandi bakabikangurira abagenzi,
kandi abagenzi nabo ubwabo batayishaka ubwo ngubwo ntabwo bari buhurire he
abagenzi. Nagira ngo ni nayo mpamvu umpamagaye kandi n'ibitekerezo biragumye bitangwe yaba ari kwitangaza makuru yaba ari ku mbuga zitandukanye. Iyi ni gahunda nziza ituma umugenzi bamutwara ntibamureba igihagararo ntibamureba uko yambaye ngo bamuce amafaranga bakurikije uko yari bigezaho. Abagenzi nabo batugezaho ibitekerezo ati baranca ibihumbi icumi, baranca cumi na bitanu bafatiranyije. Urumva ibyo byose rero mubaza ijya kuza byarebweho kugira ngo mu by'ukuri umugenzi abone serivisi nziza kandi n'umumotari nawe akore yunguka. Rero ni gahunda twese tukwiye gufatikanyamo ariko bateza moto tukumva ko ari gahunda nziza leta yatuzaniye idufasha, kandi ikoranabuhanga ntabwo muri moto ari igitangaza bibaye kuko muri za bisi ririmo ahantu hose ririmo abanyarwanda nibyo byadufashije no muri ibi bihe byo kurwanya covid. Urumva rero muri moto itwara abantu muri kapitali y'umujyi wa Kigali usa neza gutya ntabwo ariho twavuga ngo agumye hasigarimo, ahubwo abamotari nibo bigira ibyabo, abagenzi babigira ibyabo. Ibyo biraza kudufasha kubigeraho tukiyubakira u Rwanda rwacu twifuza kandi kugeraho runogeye isi yose.
Bwana Daniel Ngarambe, perezida wa w'ihuriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu Rwanda, ndagushimiye ku kiganiro Hayi Radio, Ijwi ry'Amerika.